in.
Beat your messes.
Oh my baby, dance it, dance it like that. Baby, dance it, dance it like that. Oh my baby, dance it, dance it like that. Dance it.
Sound boy.
Oh, many take on my mind. Die. Napenda kitu mwa chai. Nimekupa mbawa fly. Urembo wako, oh. Nikikuona inadundaro. Tabasamu lako, oh. Sijiwezi mini kabako. What can I do without you, baby? Tanga kuku nani, are you ready? Niko namba tupaye ngani. Ati moyo wangu, mimi umekumbwa na kitu gani? Yani siwezi bila ya wewe maishani. Hizi zia kama utamu sukari guru. Nisha kuwa sijiwezi, acha tu nipige ndu.
Come mix Lizer.